Jehova kuna tujisala wabe wafe wababili Nga waji watasani kanifu Mini mweja fejibeta wabili Hata chimukula manyo kufumba Ato wange nzakola chimukumanyo minkiriza Oh darling, look at me Tonja jinga na kabiga I've seen a man like you My heart I'll never resist you I've seen a man like you who My heart I'll never resist you Oli haji wa hajati Nzendi hajati wa haji Ate wampane pamiti Esi japa kaunti Oli haji wa hajati Nzendi nalo wa salo Ate wampane authority Evu kamutabo kabini Tafile kupaini Hajati mkulu ye ya chinjigiriza Nga tujivoga kwa wabiri Mkona nga jivamu Awanangi ninjivogamu Najitwala kuchetaka Awanangi ninjivogamu Oh I wish Boli mchala alinga hajati mkulu Oh I wish Ebitu ya wasa just to be chamu omululu Oli haji wa hajati Hajati wa haji Ate wampane pamiti Esi japa kaunti Oli haji wa hajati Nzendi nalo wa salo Ate wampane authority Evu kamutawo kabini Hajati mkulu, antwala konye chifo Memories, memories Bobula wawendi Memories, memories Bobula wawendi Weni nililo mami Bela sema semalari Lasisi mukanga ngugu muka Weni nililo wange Oli haji wa hajati Mzeli hajati wa haji Ate wampane pamiti Esi japa kaunti